sami sithu selo kwayiqala ho indlela bangibuka ngayo manginyathela amabala kusi wayiba malinga sho wayiganda bangabo sitha sami sithu selo kwayiqala indlela bangibuka ngayo manginyathela amabala kusi kunabayithatha bayibe kunabayithi Nobashi abalime, ngoba bayithinta bagaba, singazomhlaba simile. When you think of my man, bona bayithatha bayibe.
Quaya, quaya, mama, I'm in a palabuca. Quaya, quaya, mama, I'm in a palabuca. Quaya, quaya, mama, I'm in a palabuca. Quaya, quaya, mama, I'm in a palabuca.